kigongo. Omukulembeze ow'eggwanga lino era nga yakwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku kalulu akaabonna ak'omwaka 2026 asabye abantu b'omu disitulikiti y'e Kabale wamu n'ebitundu eby'ekigezo okutwalira awamu okubeera ekitole okussaawo amaanyi agawamu okulaba ng'enjawukana mu ddiini n'ebirala ebiri mu mawanga bino byonna bisobola okuggwawo olwo n'enkulaakulana y'abantu bano esobola okugenda mu maaso. Omukulembeze w'eggwanga okwogera bino asinzidde mu lukungaana olw'okunoonya akalulu olutudde mu kisaawe ky'ekigezi high school mu munisipaali y'e Kabale. Omukulembeze w'eggwanga Museveni asoose kusomesa abantu mu bitundu ebyeyo ku nsonga engeri y'abantu gye bayinza okwejja mu bwavu nga bassaawo ebintu eby'enjawulo ebiyinza okuvaamu akasimbi ne katuula mu kawaliggo. Pulezidenti Museveni asinzidde awo n'abalabula okwewala enjawukana mu ddiini wamu n'amawanga.
Omuafrika tinyinewo omuntu wena abuka niyo munte zange ndiisize yabantu bashoma dini kiito nicyo nkwatire ikindi kwenda nyene ngogura amata gange kwagura amate gange babare munonga wagura inyama yange babare munonga wagura ibitoki byange babare munonga nicyo kintu kimfa umunyayibano ndijo ati mwere kuza kwanga owedino nomfake nawe nokuhaba ubu n'abantu abatanye nikibakukora nibo kuza muri ebyo idini kwangana s'abantu yesu nkuyabagizire idini yo kwangana mukagishomere nokanashomere nkandiwasukurite union nkandi njaga mumbere ba bishop nkaba bakarekare konga nkazamu kurwana.
Pulezidenti Museveni era agamba nti ategeezezza nti mu kisanja ekijja amaanyi agenda kugasa nnyo ku nsonga y'okutandikawo ebibuga eby'amakolero ekifo ky'amakolero nga basobola n'okulaba nga bingi ebiyinza okukolebwa agamba nga sabbuuni ebiriiti n'ebirala byonna ebiva mu mbeera eyo. Agamba nti ensonga eno egenda gazi y'amakolero mu Uganda abantu bongere okwefunira emirimu.
Iyo tawune nsia ekibuga ekyo kisya kiriho enambaale n'ekyamakorero gonka kikyo tinga tawune zezakare Mbarara Kabale obuduuka bwehuzi bwomwonyo bwasukaali obuduuka tuwine mumirimu mingi kurikuza mushanga shop assistant omu ate ekibuga n'amakorero gonka hasaraho amakorero 75 katahe omunda ya emwe hari zotireba abana bakukoramo ati mune be namba y'abana bakukora omu factory ebenambeki ati factorizi ezi zambale zikozesa abana 12,000
bw'abadde tatagenda mu bitundu eby'e Kabale. Museveni yasookedde mu disitulikiti y'e Rukiga abaayo yabasabye baddemu bamulonde mu mwaka gwa 2026. Olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni agenda amaliriza okunoonya akalulu mu bitundu eby'ekigezi olwo agenda kubeera mu disitulikiti y'e Kanungu wamu ne mu disitulikiti y'e Rukungiri. Waliwo bannakibiina ekya National Unity Platform 38 abaakwatiddwa olunaku olwajjo omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ng'anoonya akalulu mu bitundu eby'e Kawempe. Abantu bano basimbiddwa amaaso g'omulamuzi w'okkooti y'e Kawempe ne basomerwa emisango omuli ogw'okukuma mu bannayuganda omuliro wamu n'okwonoona ebidduka ebya poliisi. Kigambo okuba ng'abantu bano baabakwatidde ku lukungaana baabakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yabadde ng'ayolekera efo yakubye olukungaana gagadde ez'okunoonya akalulu akanaamutuusa mukulembeze wa Uganda. Abantu bano baakwatiddwa basajja era nga kigamba okuba nga baabadde bakuma omuliro mu bannayuganda babeeko nabo engeri gye bayinyigira mu bino byabala ebigenda mu maaso. Abaakwatiddwa abamu ku bo babodaboda abali wakati w'emyaka 20 n'emyaka 30 ng'abantu bano